Là, tout c'est tes choix, c'est ça. Tout c'est tes choix.
Mac B, King of Bofonde, na solfa asega. Pressure, hakuna mahali dunia inaenda. Eh, punguza pressure. Leo zime nice useme walai. Eh, punguza pressure. Leo toka club umejishikia mtu. Eh, punguza pressure. Wacha kukaa ni kama unakufa we.
Leti punguza pressure, romboka tena. Chupa mbili tatu kisha pandi remover. Story ni badai kalijipa sikatai. Stingo gui gui zikipandanga kitanda. Mchizo ni kandanda miti paka kutawala. Karoro ni atoji, mchizo Lewandowski. Kugawa ni halal, ukinipa sikatai. Na vile umebeba ficha pigi kwa behind.
Yeah, yeah. Leo kuji nice, kuji nice. Leo kuji nice, kuji nice. Leo kuji nice, kuji nice. Leo kuji nice, kuji nice.
Hii dunia ina maneno mingi. Nilipatana na msupa ametoka huko mingi. Akanichanganya ati nitoe kila shilingi. Nitamwambia tulia kitu msupa pewa mbili. Nimecheki funye ameongeza pesa ya days. Bebe faster faster leo tupatane club. Sina pesa lakini kasponyoka taka mdru. Kunishika shika sana ni kama kakona blue. Punguza pressure. Hakuna mahali dunia inaenda. Eh, punguza pressure. Leo zime nice useme walai. Eh, punguza pressure. Leo toka club umejishikia mtu. Eh, punguza pressure. Wacha kukaa ni kama unakufa we.
Kanyanga dogo mchezo kama